Manifungo mwanangu chapa bakora tu manifungo mwanangu wanapenda mkeo mdogo wanapenda mkeo wakisikia yesha baria ya banga dota wena mina kisonge dota ya banga mjita
tiri baria
mama
tiriba
kuweruka rege twista kuwecheza twista kuweruka twista inafundisha nelimisha dogo mdogo twista kuweruka twista kuwecheza twista inafundisha nelimisha oh mama twista kuweruka twista kuwecheza twista inafundisha nelimisha regeregerege choo tucheze choo turuke wauni choo tucheze wana regeregerege choo tucheze choo turuke wauni choo tucheze wana rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia kiss rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia basi ruka rege twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha cheza rege twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha uweruka twista inafundisha nelimisha wacha kimolani twista waruka ngoma za kijita nikina sabu sapangusa natoto anapigia tu watam higo manapakwa ninkyo nikambo mizuka tingtim bodi pata na ngang na swidia mdoka cherian pina vita mkakuru wanu wacho masherishana twekogu wako shoti janu menu jota madizezi mishen uvoyo wo voyo oyo anakura ujana oyo wo voyo oyo mina kura ujana voyo wo voyo oyo wo voyo wo voyo watoto abi 13 watoto aribia watoto wa Black Devil, watoto wa Black Cobra, watoto wa Nyuki. Uwecheza rege twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nelimisha. Doti mundi twista, uweruka twista, kwa Mandela twista, uweruka twista, Filipino twista, uweruka twista, kambia nyani twista, uweruka twista, uwecheza twista inafundisha nelimisha. Uwecheza twista inafundisha nelimisha. Rege rege rege, choo tucheze, choo turuke wauni choo tucheze. Wana rege rege rege, choo tucheze. Choo turuke wauni choo tucheze wana rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia wana rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia basuka rege twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha chedesia twista uweruka twista dirabu twista uweruka twista taifa dume twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha shesha barira wacha kimolani twista waruka ngoma za kijita nikina sangu sapangusa natoto anapigia tu watam ngoma anapakwa ninto nikambo mizuka tingting bodi pata na ngang na swidia mdoka cherian pina vita mkakuru wanu wacho masherishana lan sako ngwa kwa shoti janu menu jota madizezi mishen uvoyo wo uvoyo oyo anakula ujana uvoyo wo uvoyo madada waraji madada masalamanda kuminatatu cheresia tiribania uma baba watoto wa datoni wako boizi pande za mbele mdogo mdogo twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha Argentina twista uweruka twista watoa hukumu twista uweruka twista kigogo mapenzi twista uweruka twista na masoja twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha fupu mobu twista uweruka twista wana wazoni twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha uweruka twista inafundisha nelimisha andaraini twista uweruka twista uwecheza twista adia
tiriba
regeregerege choo tucheze choo turuke wauni choo tucheze wana regeregerege choo tucheze choo turuke wauni choo tucheze wana rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia wana rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia pisuka rege twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha uweruka twista mwana choo Salime sadari kasimu bwana imoja moja ndo mpango baria
tiriba
uwe mdogo mdogo twista uweruka twista jambuta twista inafundisha nelimisha digi mwange twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha weja mpazi twista uweruka twista mama fishi twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha samlai twista uweruka twista uwa maka twista uweruka twista uwecheza twista inafundisha nelimisha uweruka twista inafundisha nelimisha regeregerege choo tucheze choo turuke wauni choo tucheze wana regeregerege choo tucheze choo turuke wauni choo tucheze wana rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia rege kwa maman walioko gerezani rege kwa maman walioko laia sema na manyota twista uweruka twista uwe kucheza twista inafundisha na elimisha na amani twista kuweruka twista na madobe twista kuweruka twista oh mama twista kuweruka twista ninapenda twista kuweruka twista na DJ Sisko twista kuweruka twista kuweni pe twista inafundisha na elimisha kuweni pe twista inafundisha na elimisha kuweni pe twista inafundisha na elimisha DJ Chenga twista kuweruka twista mani fongo twista kuweruka twista pone wangu twista kuweruka twista bigi nyanda twista baria wacha kimulani twista waruka ni goma za kijita higi na sabu sapangusa na toto napigia tu wato higo marfa kwa lington nikamo mizuka ting ting rodi pata na angang na speedam doka cheriang vina bitamka